Banka enkuru eye gwanga etegezeza nga bweri munteka tekezi sembayo ezo kuteekawo enkola oba entabiro eyenkunganya ya bwina akwata ku nsonga ya ku bantu abaweebwa n'okuwolebwa ensimbi kisobose okwongera ku mutindo gw'enkunganya ya bwino akwata ku bannayuganda n'enneeyisaibwe mu byenfuna avunanyizibwa ku nsonga ey'obuweereza obutali bwazi banka ku banka enkulu Makeaum ategeezezza nti omwaka gw'ensimbi guno gunaggwerako bajjako abaliko we batuuse ku nteekateeka zino yabadde mu kutongoza kaweefube ow'enkola ey'okulwanyisa abantu abakulupya ensimbi n'okumanya bwe bayinza okubazuula kye bayise Fraud and Identity Solution for Credit Information obuweereza obuli ku mutendo gw'ensi yonna obusobola okuwaayo ebikwata ku bantu abakozesezza obuweereza obw'ensimbi nenge gye basobola okwewalamu abantu abapalapalanya nga bayita ku mitimbagano okusobola okutwala ensimbi ez'abantu abatambuza ssente avunaanyizibwa kunzirukanya y'emirimu ku Credit Information Uganda Mark Mwanje areza enteekateeka eno egenda kuwanyirira nnyo ebitongole ebikola ku nsimbi mu ggwanga nga bongera okukakasa nti balwanyisa obumenyi bw'amateeka obwetoloolera ku kutambuza ensimbi nga bakozesa ebimakalimagezi n'okugonjola ekizibu kino mu mbeera ey'amangu Mwanje agasseeko nti mu kiseera kino entenkola emisinde Uganda kwekuliza obuweereza bwayo bw'okutambuza ensimbi ku mitimbagano kyongera okuteeka abannayuganda mu katyabaga kaabo ababeera balindiridde okubba ssente zino nga bayita ku maanyi aga byuma bikalimagezi.